kwemba gamba rimwe chama change batai. You know kwemba gamba gwena waseta tena zigana. You know kwemba gamba ya satura renting abangu vye. You know kwemba gamba kwemba neva segwendo kocha. Kono muwala njagala kubalavu, kubalavu njagala kuba. Njagala kubalavu, kubalavu njagala kubalavu. Ono muwala njagala kubalavu, kubalavu njagala kuba. Njagala kubalavu, kubalavu njagala kubalavu. Banange kuno simu nyo, ntibuli nyumba kuberamu. Ebintu vya siringi, ono bambi sibyaliko. Lavu ya mpanguwe, ono mairedi ya jimponya. Ya mponya nobutuye, obutuye bubu wala. Oluna kuroka kwanye, ni kakulo jere visibu. Nuka muza toba kundava. Hey, 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 hey. Butu kwa narwa mbera, ngana yena fete tulibuluji. Kono muwala njagala kubalavu, kubalavu njagala kuba. Njagala kubalavu, kubalavu njagala kubalavu. Kono muwala njagala kubalavu, kubalavu njagala kuba. Njagala kubalavu, kubalavu njagala kubalavu. Naona lavu yebiteke, benachawa timu ninya. Ono mwano mnyoma wa kubienja galanze chichata linambusa. Line pula lienyama hukundi sabu kamuji. Ono mwala yali mponya ya tonda kwenye basa. Owe mamba wana iye zono kwenye sima muleke muvite. Ono mwala njagala kubalavu, kubalavu njagala kuba. Njagala kubalavu, kubalavu njagala kubalavu. Ono muwala njagala kubalavu, kubalavu njagala kuba. Njagala kubalavu, kubalavu njagala kubalavu.
She gonna be my wife.